ngavala sigove bangonini kuzebe inkosana umbongeni kwabenyathi kuzebe ingova kwananelithi lokugwaba kwamthusi kuzebe ukusikhambo wabambo eswatini kusasa lendodana balifunda ezinkanyezini inhlobo yamakubo umculo omungihlofisa izingelosimajukujukwini kuke kwahlokomisa izwe zonke phesheya kuzilandle nasemangonini umbongeni undlovu ephelezelwa emzwini esiqhuveni esitike mvekuju kuhlungisinyoo semakhosheni segiya ngethambo lika usikhambo nasemdansweni nasezivizeni zasekwenameni usikhambo mvo nokuqanjwa phezulu emazulwini.